Thank you. Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 8 Ugushyingo umwaka w'2017 dufite saa 8 z'amanywa n'iminota 8 saa ya Washington DC saa 3 z'ijoro n'iminota 8 saa ya Kigali saa 2 z'ijoro n'iminota 8 saa ya Bruxelles Paris na Geneve saa 1 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya London tukagira na saa 3 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya Helsinki muri Finland. No munsi twabategura ikiganiro na Perezida Fondateur wa PES imbere kuri Maître Bernard Ntaganda mukamuri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje inshuti za radio inshuti bakunzi ba radio Ishakwe mukamuri kumwe kandi na bwana Sixbert Musangamfura dufatanije kino kiganiro. Sixbert Musangamfura muramuzi akaba ari umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Umutumirwa wacu rero nkuko muri ino titre ibivuga muri ino nyito umutumirwa wacu ni Maître Bernard Ntaganda Perezida Fondateur wa PES imbere kuri nagira ngo mu gihe ngiye kumushaka kuko haracyari ibibazo bya communication n'uwo mutumirwa wacu w'imena mu gihe ndiho mushaka mbefunguye mikro umuvandimwe Sixbert Musangamfura niba ariho anyumva nawe ayifate afate iyo mikro nyine asuhuze abari batwumva mu gihe ndiho shaka Maître Bernard Ntaganda muvandimwe Sixbert Musangamfura nagira ngo ufate mikro ubusuhuza abariho batwumva. Uranyumva? Sixbert waba uriho nyumva? Hari ikibazo.
Thank you. Mara yadushumurije amashitani yamoko yose ayironda koko inziki nzangano ayubusambo ayubusahuzi amacumu yamacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza gucura imiboro gucura umwijima wanduhinduka sibaniro ry'ibisazi buri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwamu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari nambara 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 umuryango uticiye uragapfa uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro njye ndi bokoboko na narora inyuma aburuhukiro nigeze mbona buri burende na karubanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda
Kanyarwanda mpore mpore yarakoze Masabo Nyangezi mu kanya twahe tugize utubaza twa technique nagira ngo Maître Ntaganda ubu nabashe kubona abe yafata mikro asuhuze abari watwumva mbere kugira ngo dutangire ikiganiro uranyumva neza Maître Ntaganda
murakoze cyane ndabumva
yego wasuhuza abakunzi baradishakwe
akoze cyane ndagira ngo suze abanyarwanda batwumva ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yewe n'abakunzi ba radiyo ishakwe ndababwira nti ibagire amahoro y'Imana urakoze
ndagushimiye cyane Maître Bernard Ntaganda ikiganiro nk'uko twatangiye tubivuga ikiganiro turi bugirane ni ikiganiro ku bintu binyuranye ndagira ngo mbere na mbere ngo ikaze kuri radio ishakwe Maître Bernard Ntaganda ni muntu ki ndabibwira aho ngaho ari watwumva ariko nawe uraza kwivuga uri umunyamategeko mu byo wize umunyarwanda wavukiye mu Rwanda niba ahoze hitwa ndakumva neza yego ndakumva neza Six Bear nagira ngo
niba ntakorogoye nagira ngo nsuhuze bwana Bernard Ntaganda perezida fondateur wa Pace Imberakuri kandi yego. Nawe bwana Yozefu Ngarambe nagira ngo usuhuze ndetse nanasuhuje n'abakurikira kino kiganiro n'abarwanashyaka bose bishakwe ndetse n'abanyarwanda bose baharanira guhindura ibintu mu Rwanda tukagira igihugu twese twibonamo twisangamo.
Urakoze cyane muvandimwe Sixberry, nari navuze uri wo, nari navuze yuko uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe ndetse ukaba uri no mu nama nkuru y'iryo shyaka. Maitre Ntaganda, ngira ngo urumva ko muvandimwe Sixberry yagusuhuje, uracyatwumva neza?
Ndabumva turi kumwe, nuko ndeba imvura igiye kugwa ni Kigali.
Yego yego,
ubwo ni umvikane ubwo navyo ndabibabwira.
Ni mahire isibe gutwara abantu, isibe no gutwara imyaka, imvura nayo urusaku rwayo turarumenyereye, aho iri ni byiza habata haratari ubutayu. Nagira ngo rero dutangire. Yego yego, twari twatangiye gatoya uyu muvandimwe Sixberry ataraza, nari natangiye kuvuga ko uri umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ko niba nibuka neza avukiye mu karere kahoze twihitwa Gitarama. Uraza kubivuga mu by'ukuri uriyizi kurusha uko nkuzi. Uri umunyamategeko, wize iby'amategeko, uri umwavoka ndetse wanakoze n'umwuga w'ubwavoka. Uri umunyapolitike wabanje mu mashyaka hambere ahangaha rwose mu kumuzi w'amashyaka menshi, wari umuyoboke wa PSD, uru ni umwe ndetse mu bantu rwose ba cadre ba PSD mu karere wari urimo. Nyuma yaho aho PSD boroherejwe wabaye wakoze irindi shyaka nyine wanga kugenda kubingwate, kubingaruzwa muheto, ukora ishyaka, ushinga ishyaka, uri president fondateur wa PS imbere kuri wararishinze kandi ni ishyaka ryemewe n'amategeko mu Rwanda, ariko rero ukaba uri umuntu byagaragaye kwanze gukora ku Kigali, ku Kigali cya FPR DMI, ukanabitoterezwa, waharaniye ko habaho ukwisanzura mu rubuga rwa politike, urabizira ufungwa, uratotezwa rwose ku Burundi buryo bunyuranye. Kandi rero ntibyaguciye intege, ukaba ukomeje ubutwari bwo guhimbanira demokarasi, uri imbere mu gihugu, urugamba rutoroshye. Ubu ngubu tukaba tuvugana nyine uri i Kigali mu Rwanda. Ijambo ni iryawe rero, nagira ngo nawe urifate. Sinayikubasha kukuvuga ibigwi byawe byose ngo nkuvuge n'uwo uri we kukurusha, nagira ngo ufate ijambo wibwire abakunzi ba Radio Ishakwe n'Abanyarwanda. Maitre Bernard Ntaganda, ijambo ni iryawe.
Urakoze Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo nongere nanone nsuhuze Abanyarwanda batwumva, babwira nti bakomeze bagubwe neza. Nagira ngo kandi nashimire ubuyobozi bwa Radio Ishakwe bampaye uyu mwanya kugira ngo nganire n'Abanyarwanda, kuko ufashe umwanya wo kumvuga. Ibyo wavuze ni byo, ariko wenda hari ibindi nakongeramo nubwo atari byinshi cyane bya ngombwa. Nitwa uko Maitre Ntaganda Bernard, ndongeraho na Abdul Karim. Abantu benshi ntibajya bamenya burya mvuka mu muryango w'abasilamu bakomeye cyane mu Ruhango. Navukiye rero mu cyahoze ari komine Ntongwe, ni prefektura ya Gitarama. Ku bijyanye n'amashuri wabikomejeho, kuko mfite diplome ya lisansi mu bijyanye n'amategeko, ariko kandi nkagira na diplome y'ikirenga. Icyiciro n'imicungire n'amabanki n'ibigega by'imari nakuye muri univite ya Maastricht, abenshi bakunda kwita MSM, Maastricht School of Management. Ku bijyanye koko n'imirimo, nabaye umwavoka mba umukonsulta, kuko nari mfite kabine yitwa Medi Service, yari kabine ikora ibintu bijyanye n'imisoro, ibintu bijyanye no gutanga ibitekerezo byubaka mu bijyanye n'amabanki. Nabaye umwarimu mu mayunivesite atandukanye yo mu Rwanda hafi atanu, mba umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu cyangwa se bakunda umupira w'amaguru ndumva biza kubashimisha. Hanyuma nabaye n'umuyobozi mu muryango w'abasilamu witwa Amur ushinzwe ibijyanye n'ubutegetsi n'amategeko. Muri politiki rero ko wakomojeho nabaye mu Rwanda shyaka PSD inyobora iryo shyaka.
Hari akabazo gahari, sinzi niba wegere neza mikoro yawe. Hari ikibazo, hari ikibazo kiriho cyo gucikagurika. Wareba neza iruhande rw'ibyuma metre ntaganda, wareba neza ibyuma byawe uko biteye, niba ubyegereye neza cyangwa niba nta byahungabanye.
Halo,
ubu ndakumva neza, ubu bimeze neza. Wari watangiye rwose ahantu nifuza kusubiramo. Wavuze ko abakunzi ba Kiyovu, wayoboye ikipe ya Kiyovu ndetse ukaba yoboye n'umuryango wa Amur, nagira ngo bisubiremo ibyo ngibyo kuko ntabwo byumvikanaga neza.
Navuga ko mu mirimo yo itandukanye nabaye umuyobozi umuryango w'abasilamu witwa Amur ushinzwe ibintu bijyanye n'ubuyobozi n'amategeko, mba umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo abakunda Kiyovu nabo ndabashuhuje, kandi n'abakunda umupira w'amaguru ndabashuhuje. Indi mirimo nakoze ni uko nabaye assistant burgomestre mu cyahoze ari komine Ntongwe. Nyuma y'intambara nakoze muri Rwanda Revenue Authority, aho namaze hafi imyaka 8 mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Mu bijyanye politiki rero nabaye umuyobozi w'ishyaka rya PSD mu cyahoze ari komine Ntongwe, mba wungirije ishyaka rya PSD mu cyahoze ari Prefecture ya Ruhango, nyobora ishyaka rya PSD muri Université y'u Rwanda campus ya Mburabuturo. Nyuma y'intambara nakomeje imirimo y'ishyaka rya PSD, mpagarara iryo shyaka mu cyahoze ari Prefecture ya Gitarama. Umwaka w'2003 nza kuba ku iliste y'abadepite b'ishyaka rya PSD, akaba nanjye wari ushinzwe kwamamaza ishyaka rya PSD mu matora ya 2003, ndavuga amatora y'abadepite. Rero naje kuva muri iryo shyaka ndivamo icyo gihe nari muri biro politiki ishyaka rya PSD kugeza umwaka w'2008, aho nafashe icyemezo cyo gushinga ishyaka PS Imberakuri mu mwaka w'2008, ngira ngo naba mpinya kuko ibijyanye n'amateka yanjye ya politiki, wenda abanyarwanda bashaka kumenya ku buryo burambuye, hari igitabo kiri kwandikwa kiri gutegurwa ku bijyanye n'ubuzima bwanjye muri rusange, ubwo wenda bazagira umwanya wo kugisoma barusheho kumenya. Murakoze,
ndagushimiye cyane Maitre Ntaganda. Nanjye nari nkuzi, ariko umbwiye byinshi cyane binteye amatsiko nk'umuntu ukubaza, ariko si iby'uyu munsi, nzagushakira undi mwanya. Nunkundira rwose nzagushakira undi mwanya tuganire ku bintu byinshi cyane by'ubuzima bw'igihugu, kuko nubwo wize iby'amategeko numvise aho wagiye unyura rwose waranyuze mu bintu birebana n'imibereho y'abaturage cyane n'ibintu bireba ubuzima bw'igihugu, haba mu byerekeye by'ubukungu, haba mu byerekeye iby'imiyoborere. ndetse no mu Rwanda Revenue Authority ahantu nyine hakusanya imisoro y'igihugu ni ibintu bijyanye n'ubukungu ariko birumvikana birajyanye n'amategeko. Ikindi cyo muri iriya diplome y'icyiciro cya gatatu wambwiye ufite nayo ifite yahuriye cyane n'iby'ubukungu, bityo rero urumva ko uwakubaza ibintu yakubaza byinshi. Uyu munsi rero reka tuhine tugerageze tugume muri politiki gusa, dutangira kuri iryo shyaka washinze, ishyaka PES imbera kuri washinze muri uwo mwaka 2008 nkuko umaze kubivuga. Ryavutse rite? Amategeko arigenga nayahe? Mu magambo make kuko dufite byinshi byo kuza kuganira n'igihe gitoya. Impamvu ibitero iryo shyaka ryawe ryagabweho na FPRDMA ibitariteye kuzima, impamvu ni iyihe? Gukomeza umutsi kwawe cyangwa gukomeza umutsi kw'abarwanashyaka? Ijambo ni ryawe. Bwa kabiri rero turi mu gice cya kabiri cya kino kiganiro turebe ku bufatanye butarambye bw'iryo shyaka ryawe PES imbera kuri n'andi mashyaka. Noneho mu gice cya gatatu ari nacyo gisoza tuze kureba ukuntu habaye itotezwa nakuri nakomeje, itotezwa ry'abatemera gukorera mu kwa FPL ukuntu rikomeje, twibaza amaherezo n'ibyo tugomba gukora twese hamwe. Ijambo ni ryawe rero, dutangira ikintu gice cya mbere utubwira ukuntu ishyaka ryawe PES imbera kuri ryavutse, amategeko arigenga, impamvu ibitero byagiye igabwaho bitayihitanye neza ngo isibangatanye mu mateka nyine ya politiki nk'uko amashyaka amwe n'amwe agenda zima. Ijambo ni ryawe Maitre Ntaganda.
Murakoze Bwana Joseph. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira mbere yuko ninjira mu mizi y'iki kiganiro nsubiza ikibazo mbashije, ndagira ngo mbabwire mbasabe n'icishe bugufi ko hari amagambo ushobora gukoresha akomeye, cyane cyane ko hari ubutumwa ngomba gutanga bushingiye ku bihe turimo muri iyi minsi ishyaka rya PES. Birumvikana ko harimo abumva ko hari ibintu by'amabanga, ariko ngira ngo aho mpagaze ni uko iyo habaye gutira hejuru ibijyanye n'inyungu rusange z'abanyarwanda, Maitre Ntaganda Bernard mbona ntabanga. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira n'umunyarwanda yarabivuze ngo umuryango utazimuye urazimira. Aha rero ntabwo nshaka ko umuryango, ntabwo nshaka ko ishyaka PES kizima, ndashaka ko bose ibintu bijya ku mugaragaro bikamenyekana. Uragira uti ishyaka koko ryagabweho ibitero, ryagenze bite kugira ngo abantu bashoboye kuba tukiriho, kuba ishyaka ritarazimye nk'uko FPR yabishatse? Nibyo koko ibitero byagabwe ku ishyaka PES imbera kuri nabishyira mu bice bibiri. Hari ibitero byagabwe na FPR ku buryo butaziguye, hari n'ibitero byagabwe na FPR ku buryo buziguye. Ndaza kubisobanura. Ibitero rero FPR yagabye ku ishyaka PES ku buryo butaziguye byatangiye igihe twari turi guhirimbana dushaka gushinga iryo shyaka. Murabizi, abanyarwanda barabizi, kugira ngo iryo shyaka ryemerwe twakoresheje hafi inama zirenga 8. Ibyo byose byari amananiza. Bari bazi neza ko kugira ngo umuntu ashinge ishyaka hagomba ibintu byinshi, cyane cyane amikoro. Ayo mananiza rero yagira ngo dukomeze dukore inama kuko twaca hari amafaranga yasohokaga, hanyuma hari igihe umufuka uzatoboka duhagarara ndukoreshe inama ariko bujya abantu bajya inama mbi cyangwa se umwanza gucira ko Imana igucira kanzu twaje tujya amahirwe abantu turafatanya ishyaka riza kwerekwa.
Habaye ikibazo kwa mugenzi wacu, ndabona bigiye kuri attente. Shobora kuba hari telefone imurukuye. Waba umwunganira rwose, ariko ndabona agarutse. Banza umwunganire kanongere mushake aragarutse ariko bibaho. Yego, waba umwunganira.
Murakoze. Nagira ngo nange mvuge ukuntu nshimishijwe no kubona muri iki kiganiro hamwe na Maitre Bernard Ntaganda. Uyu mugabo nubwo turi kumwe mu kiganiro ni umugabo w'intwari, ni umugabo udatinyeho rukomeye. Nanjye nakurikiye amateka ye ya vuba, nyine ahirimba nashinga ishyaka pensi mberakuri, nkurikira imijugujugu yahoraga nayo buri munsi, nabikurikiraga kure kubera ko nyine turi mu buhungiro, we akaba yarabikoreraga mu Rwanda. Ndetse twibaza tutese koko ishyaka azarishinga ryemerwe ribeho. Arahirimbana ahura n'imijugujugu myinshi, ishyaka ararishinga, inzego zaryo zijyaho. Murebe itegeko ryo mu Rwanda rigenga amashyaka ukuntu rifite amananiza menshi cyane gushaka abahagarariye ishyaka cyangwa abasinyira ishyaka mu turere twose tw'igihugu. Icyo yaragikoze ku buryo ndetse ishyaka yarishinze rwose yemye. Ishyaka muri 2010 ubwo icyo gihe nari muri FDI Inkingi, ubwo twoherezaga mugenzi wacu Victoire Ingabire, president wa FDI Inkingi, kujya mu Rwanda. Maitre Bernard Ntaganda ari mu bantu bamwakiriye ku kibuga cy'indege. Ingabire yagiye leta imyiteze, ndetse bavuga bati hari harabaye ikintu cy'iterabwoba, bavuga ko abazamwegera, abazamuvugisha, abazamwakira ko bazakurikiranwa. Ariko Maitre Bernard Ntaganda ntibyamukanze, yarahagaze yaramwakiriye, ku buryo ndetse ubwo ndumva tuje kwagira mu kiganiro kiza gukurikiraho, ku buryo bagiranye n'ubufatanye, ubwo nabitwaza kubiganiraho kubera ko icyo gihe nabikurikiraniye hafi, ubwo nanjye naza kugira icyo mbivugaho. Ariko ikindi cy'ingenzi nshaka kuvuga ni uko Maitre Bernard Ntaganda kubera guhaguruka ati iyi mitegekere y'igihugu ntabwo ariyo, agaharanira ko imitegekere y'igihugu ihinduka, agaharanira ko nabo yagira uruhare mu mitegekere y'igihugu mu buryo bwa demokarasi, yarafunzwe. Afungwa azira ibitekerezo bya politiki, arafungwa, aratotezwa. Nagiye nkurikirana ukuntu yafunzwe, nkurikirana ukuntu ishyaka bariteye imirwi bagakora uko bashoboye kose, ntiyacitse intege. Yafunguwe agifite imbaraga ku buryo n'ubu agikomeza urugendo. Kuba rero Maitre Bernard Ntaganda yarakomeje kugira ubwo butwari, biragaragaza ko ari umwe muri bake cyane bashobora kugira ubwo bushake, ubwo bwitange, kugira ngo ibaharanire igihugu n'abagituye. Ku buryo rero n'ibibazo nk'ibyo byo gukimirwa mu ishyaka pensi mberakuri mu gihe yari afunze, ndetse n'ibindi bigenda bigaragara nyuma tuza kugarukaho, umuntu yibaza ukuntu umuntu w'intwari witanze agashinga ishyaka mu gihe abagabo bakubita bishoboka. Muranyumva neza?
Ndakumva neza. Kwa mugenzi wacu Bernard Ntaganda, Maitre Bernard Ntaganda, niho Ndakubona wagarutse nagira ngo wongere urebe ibyuma byawe uko biteye neza kugira ngo ijwi ryumvikane neza. Wavuga kugira ngo twumve ko wumvikana neza.
Ndabumva neza rwose.
Ubu natwe turakumva neza, wakomeza gato 6B ukarangiza kuko nagukimwe ijambo.
Ya murakoze. Nyine navugaga ko ari uko kuntu ishyaka rye bagerageza kuritera imirwi mu gihe yarafungiye ibitekerezo bya politiki. Mu gihe yari ari ku rugamba rwa demokarasi rukomeye, kimwe n'uko n'ubu ngubu nabyo turi buri kubigeraho, n'ubu bigaragara ko hari imbaraga zahagurutse kugira ngo zimurwanye. Umuntu aribaza ati ni gute abantu bagira amahirwe yo kugira umuntu witanga nk'uyu, umuntu w'intwari nk'uwo? Noneho ibyo ariho akora ikiva atangiye ahubwo aho kugira ngo bamufashe bakaza basiba, ni ikibazo gikomeye cyane. Natangiye mvuga yuko nyine nishimije kuba ndi mu kiganiro hamwe na Maitre Valerie Ntaganda kugira ngo rwose tuganire, tuganire Abanyarwanda, tuganire abakurikira kino kiganiro, kuko uyu mugabo ndamushima pe. Basubije ijambo Bwana Joseph Ngarambe.
Ndagushimiye cyane 6B Musanga Mfura, kuko nawe ufite amateka maremare ya politike. Kandi rero muri iyo nzira yawe ya politike haraho koko mwagiye muhurira, nk'uko umaze kubivuga mu magambo makeya wari kuvugana henshi harushijeho. Maitre Bena Ntaganda rero wari watangiye usa n'ushaka kugira icyo ugeza ku Banyarwanda, ijambo ni ryawe.
Akoze ngira ngo ibyuma byawe bidutengushye ngeze ku bijyanye n'ibitero ishyaka FPR ryagiye ritera ishyaka PS imbirakuri ribuza uburyo. Nari navuze ko ibitero byabaye uburyo bubiri. Hari ibitero byabaye ku buryo butaziguye n'ibitero byabaye ku buryo buziguye. Ibitero byabaye ku buryo butaziguye ni ibihe? Nibyo natangiye mbabwirana. Ishyaka PS kugira ngo ryemerwe twakoze inama hafi inshuro 8. Ni ukuvuga ngo ishyaka ryatangajwe mu mwaka w'2008 ryemerwa mu mwaka w'2009. Icyo gihe cyose rero twakoraga inama, tugakubitwa, polisi zikadukubita, ariko ntitwacika intege. Icyo FPR yigamije ni iki? Yari izi neza ko izo nama dukoresha zatwaraga amafaranga. Baragira bati bazakoresha inama tubabuze uburyo kuzigiye umufuku uzatokera, hanyuma babure amikoro yo gukoresha amanama. Ariko kandi burya ngo umuntu uri mukuri iteka agira ikimugoboka, Imana yatugobotse imirama bya bindi ngo umwanza gukira kubo Imana iducura kanzu. Nubwo ishyaka FPR ryagezeho ryagamburuzwa ryemera ko dukoresha inama hanyuma PS iza kwemerwa, ndababwiza ukuri uko badukubitaga aho kugira ngo abantu bacike intege, ahubwo abantu bariyongeraga. Twatangiye turi abantu hafi 800 ariko ishyaka ryemewe dufite abantu hafi 2,000. Inama zabiraga hariya muri Saint Paul, ariko ndababwiza ukuri iyo sare yagezeho inanirwa abantu baba benshi, biba ngombwa ko inama ikorerwa hanze. Ibihe byabaye muri 2008-2009 hari ibintu byabaye ejo bundi, wenda turaza kugira umwanya wo kubiganiraho, by'urubanza rwa Diane rwanyibukije neza ukuntu impirimbanyi za PS imberakuri ukuntu zititaye ku iterabwoba hanyuma biyemeza gushinga ishyaka. Nk'ukuntu rero abantu bari inyuma ya Diane muri iyi minsi bahagurutse bashyigikira uriya mwari n'umuryango we. Ngira ngo ni ubutumwa naha Abanyarwanda cyane cyane abari mu Rwanda ko batagomba gucika intege mu kuza gushyigikira Diane n'urugamba arimo kandi n'urugamba rutureba twese. Ikindi gitero rero gikomeye FPR yagabye ku ishyaka PS imberakuri uburyo butaziguye ni umunsi bantumije muri Sena Bwana Joseph Bwana Sisbe ndakubwiza ukuri ryari iterabwoba ryarindi ryo mu rwego rwo hejuru. Bashinjaga iki? Bashinjaga ingengabitekerezo ya Jenoside, bakashinja amacakubiri, bakashinja kwangisha Abanyarwanda leta ya FPR. Murumva ko bari bantangiye bwari uburyo bwo gutegura ibintu bazampimbika kugira ngo bafunge. Ariko ndababwiza ukuri naragiye mpagarara kigabo kuko nashinze iri shyaka PS imberakuri nzi neza ibintegereje, nzi neza ko ngiye gutwara umusaraba, nta na kimwe cyantunguye. Icyatunguranye ahubwo n'abo banyakubaho basinateri ni uburyo nabasubizaga nemye. Hari n'uwavuze ati uyu mugabo twari tuzi ko tumukanga nk'uko dukanga nk'uko twakanze wahoze ari premier ministre Makuza Bernard muri bo ku munsi bamutumizaga muri sena akabiri icyuya, ariko ni njye wababujije icyuya. Ibi byose rero byagiye bitera ubwoba ishyaka FPR. Ikindi gitero cya gatatu wenda nahinira uko ni byinshi, ni igitero polisi yaje mu biro by'ishyaka PS imberakuri twakoreraga hariya i Nyamirambo imbere ya stade ya Nyamirambo. Polisi iza kutugabaho ibitero itubuza gukoresha inama ya Kongere. Ndagira ngo mbabwire icyo gihe na Madamu Ingabire nari namutumiye muri iyo Kongere, ariko baravuze bati abavuna muheto bagiye kwiyunga, ngira ngo icyo gihe batwitaga n'abaparimutu, abaparimutu bagiye kwiyunga. Twasenye ishyaka ryabo rya MDL parimutu, ariko havutse indi parimutu iyobowe na Meti Ntaganda Bernard, noneho haje na Madamu Ingabire. Nababwiza ukuri byarakomeye, ariko mbabwiza ukuri hari ikintu cyo mu mutima w'umuntu cyangwa se gikoresha umuntu. Icyo gihe narasohotse mvugana n'umuyobozi wa polisi wari wabatumye kuko nawe yari ahari, ariko ikintu kiza kumvugiramo kiti nimukomeza kuvugana ukamukingurira inama barayisesa. Ubwo twaravuganye ndamujijisha, nari ndi kumwe n'umusore wanjye wari ushinzwe kundinda banamwishe ajya gucya, sinzi ukuntu yafashe umupolisi. Hanyuma nyange nirukira muri sale mita funga umuryango wa sale, none wa musore wanjye nawe ayiruka we ntiyajya mu nama aratorongera. Ibyo bintu rero byatumye polisi iburi kubigenza. Hanyuma hari igitero bari bazanye cy'abantu bari bagizwe n'abantu bitwa ba Noheri n'abantu bitwa ba Auguste batangira kuminagura inzuki. Ni kubera iki rero polisi itashaka iyo nama iba? Nuko iyo Kongere yari yateranye yagombaga kwirukana Mukabunane, kandi uwo Mukabunane niwe wari wamaze gushinga ishyaka PS imberakuri. Ngibyo ku bijyanye n'ibitero bitaziguye. Ku bijyanye n'ibitero biziguye, icyo nababwira aha ngaha ni uko FPR yagiye ica mu bantu b'abarwanashyaka bacu. Nari nkomeje kuri Mukabunani ubwo n'abandi taza kubageraho, iza guca muri abo bantu icamo ibice ishyaka PS imberakuri. Bwana Ngarambe utuvugana ishaka peace imera kuri imaze gucikamo ibice bine kandi iyo bice byose biba byakozwe byapanzwe na FPR iba yakoresheje babanyapolitiki babantu yita abanyapolitiki nyamara ari ba rutemayeze ari ba bandi bashaka gukorera inda zabo bagasenya peace hanyuma FPR ikajya gute ikabaha imyanya abandi hari nabuha imyanya bacyatira kabiri ikanabirukana abo ibyabwiye ko izagororera nibo basenya ishyaka peace imberakuri ngira ngo wenda tuza kubigarukaho mwumvise inkubiri iriho ubu ngubu Siberia yabikomojeho inkubiri y'abantu bahagurutse n'imizi n'imihamuro bavuga ati Maitre Ntaganda Bernard twaramwirukanye Maitre Ntaganda Bernard ntabwo ari perezida fondateri ishyaka peace imberakuri abo ngabo reka no kubatsinda abo ngabo bayobowe n'umugabo witwa Ry'umugabe Jean Baptiste bakayoborwa n'umuntu witwa Safari Victor mwene Safari Stane uriya wari senateri washenye ishyaka rya MDR abo ngabo rero ubu nibo basimbuye Mukabunani abo ngabo nibo basimbuye ba Noheli ariko kandi ntabyo bazagiraho kuko nk'uko wabikomojeho hari amategeko agenga ishyaka PS imberakuri ayo mategeko arasobanutse ndagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva nabivuze si ukwisubiramo ahubwo ni ukubishimangira ishyaka PS imberakuri narishinze nzi neza ko FPR izarishimuta nzi neza ko hari ba rusarura mu nduru barekereje kugira ngo bazarire ku ishyaka rya PS imberakuri nayo mpamvu muramvugani dushyiraho aya mategeko agenga PS imberakuri ndavuga itegeko shingiro ndavuga itegeko ngengamikorere nakoze ku buryo shyiramo imitego myinshi ku buryo kugira ngo umuntu ayitegure hanyuma yirukane cyangwa asenye ishyaka aciye mu itegeko ndababwiza ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba inzira ndende ngira ngo birakomeye kurusha kwirukana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya bindi bita impeachment itegeko rero niko riteye ntabwo rwose abantu babiri ndavuga abo Ry'Umugabe abo ba Safari bari i Burayi bakwicara mu gasare cyangwa se bakwirukana perezida fondateri w'ishyaka babiciye nta nubwo bicara muri sare babicishije kuri Skype kuri WhatsApp ibyo ntizashoboka itegeko rero rigenga ishyaka peace imberakuri ndababwiza ukuri ninjye wariteguye ndaritekerezaho ndaridoda ndariharaga ndaritanaga ndaritanangira shyiramo ibintu byitwa akayobera baswa ntabwo rero abo baswa nongere mbishimangire aho kayobora baswa ntabwo gashobora na rimwe gutegurwa n'abo bantu navuze ubu ngubu bahagurutse ngo barashaka kubohoza ishyaka peace ngo barashaka kuba ba perezida b'ishyaka peace imberakuri birumvikana rero iri tegeko rya peace rikorwa ndavuga itegeko shingiro twashingiye ku mategeko y'igihugu handavuga itegeko rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki. Nta kundi byagenda. Nta kundi byagenda, turi mu gihugu, kabone niyo amategeko yaba ari mabi, tugomba kuyakurikiza. Kuko bitabaye ibyo, twaba twiyahuye kandi gukora politiki si ukwiyahura. Yego, dushobora kutitangaho nk'ibitambo, ariko byumvikane, kwitangaho igitambo no kwiyahura ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndagira ngo Abanyarwanda batwumva barabirumvikana. Iryo tegeko rero ryakozwe rishingiye ku itegeko ry'igihugu, ni nayo mpamvu ibintu byose dukora bishingira ku mategeko y'igihugu. Abo rero baryumugabe, abo ba rusisibiranya ba Safari bumva ko bazayobora ishyaka bari Burayi, ntago bishoboka kuko amategeko y'u Rwanda atabyemera. Itegeko rero rigizwe n'inzego nkuru, ni komite nyobozi, ni inama nkuru y'igihugu, ni kongere y'igihugu. Izi nzego zose kugira ngo ziterane zifate ibyemezo, zigomba gutumizwa kandi zikayoborwa na perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri. Abo ngabo rero bari hanze rwose, ndabivuga abantu bakavuga ko ari ubwirasi, ariko ndabyemeye, reka nirate. Abo bantu ntabwo bari mu nzego za politiki b'ishyaka PS Imberakuri. Abo bantu bari hanze bari mu rwego twita, nta nubwo ari urwego, ahubwo ni urwego rw'akazi, ni akazi twita ko ari abantu bari mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe ububanyi n'amahanga. Ni ukuvuga ngo uriya ry'umugabe n'abamufasha, ry'umugabe ni nka ambasaderi, yari nka ambasaderi w'ishyaka PS Imberakuri. Abo ngabo bamufasha ba rusisibiranya Safari bameze nk'aho twabyita ngo ni ba konseye, mbese murabyumva, muri bakuru n'abanyarwanda barabyumva. Ntabwo rero bari mu nzego za politiki zifata ibyemezo, cyane cyane ko aho bantu nta nubwo batorwa. Ntabwo batorwa, uburyo umugabe ashyirwaho nicyo twita ibyemezo bya perezida fondateri. Ngira ngo n'abantu bazajye bamenya n'amategeko, ashyirwaho n'ibyemezo, ntabwo atorwa. Ngira ngo nababwiye aha ku bijyanye n'amategeko agenga ishyaka PS Imberakuri, ariko kandi nongera nkabishimangira, abantu bari hanze bavuga ko ari abarwanashyaka ba PS Imberakuri ntago bari mu nzego za politiki za zindi navuze eshatu zifata ibyemezo mu ishyaka PS Imberakuri. Kubikora ukundi rero mwarabyumvise, sinzi na mwarabonye umwanya wo kumva ikiganiro nagiranye na Bwana Mulindahabi, hanyuma akabaza uwo rusisiranye Safari. Mwumvise ibyo yagiye asubiza, ariko bigaragara neza ko Safari ari karatumwa. Safari ntaho ataniye na Mukabuna, Safari ntaho ataniye na Banoeli. Safari ngira ngo ibya bindi
ongera urebe kubyuma, ongera urebe kubyuma metre na ganda.
Ari kunyumva?
Enda kumva neza cyane. Yego, ti mwene Samusure avuka Musure. Warugeze kuri Safari ushaka kuvuga uti mwene Samusure avuka Nisunzu, ntekeza ko icyo ashatse kuvuga.
Eh, Safari rero ubu nguyu bari gutuma ameze nka bya bindi ari gutera mu kirenge cyase. Isi yasenye MDR una safari arakataje ari gutera mu kirenge cyaste kugira ngo asenye kwitike yahawe na FPR. Ibyo ntago mbitsinda ibya binabwiye abanyarwanda, ndi kubwira abanyarwanda umuryango utazimuye urazima. Uyu ni umwanya wo gushyira ku gahinga kayihande aba bantu bakomeje kuza uburyo abanyapolitiki biyemeje gukura abanyarwanda kuri aka kandare k'ubu bucakara bwa FPR. Tugomba kubavuga rero nta kundi byagenda, kandi ndagira ngo birafasha abanyarwanda benshi kugira ngo bamenye. Safari uyu nguyu rero usa nkaho yavukanye umugera wo gusisibiranya, usa nkawe ari we bahaye gusisibiranya no kuvuga ibintu umuntu wese ushyira mu gaciro atavuga cyangwa atakora. Ubu ni we ku isonga, ubu ni we wabaye umuvugizi wa Ry'Umugabe mu gusenya ishyaka PS Imberakuye. Ubwo rero wenda turaza kugira wenda umwanya wo gusesengura bimwe cyangwa se amwe mu magambo ari gukoreshwa berekana cyane cyane ko bafite uburenganzira bwo gufata ijambo muri PS, bafite uburenganzira bwo kwirukana perezida fondateri wa PS Imberakuye. Ariko ntaribagirwa, ndagira ngo mbwire abanyarwanda, mbabwire n'agahinda kenshi, ko ibintu ba Safari bari gukora, ko ibintu ba Ry'Umugabe bari gukora, barebe n'igihe ibi bintu bikorewe. Ibyo twita timing, uko ifite icyo bisobanura. Abantu batangiye kumbuza uburyo, abantu batangiye kunshinja, abantu batangiye kuvuga ko ntari umuyobozi w'ishyaka rya PS Imberakuye. Ariko bari kuvuga neza ibyo ubushinjacyaha buri kuvuga muri iyi minsi bushaka kumfunga. Rero abanyarwanda bafata umwanya bitekerezeho iyi mpurirane y'umugambi wo gushaka kunkura ku buyobozi bw'ishyaka rya PS Imberakuye. Ubu tuvugana, ndatumizwa buri cyumweru ni wa gatanu, ngomba kwitaba parike nisobanura ku bijyanye n'ishyaka PS Imberakuye. Mu byo bashinja, baranshinja ko niyitirira ishyaka. Ngomba ko bahise bahamagara abo bamusisiranya ba Safari ba Ry'Umugabe kugira ngo bafashe, noneho babone ibimenyetso simusiga byo kongera kunta mu kagozi. Ariko kandi ndagira ngo abanyarwanda murahari, ndasaba abanyarwanda kumba hafi, bahaguruke bandingire, kuko ndi kurenga ndengana, ndi kurenga ndengana, kandi narabisobanuye by'amategeko. Ndi kurenga ndengana nzira indambi z'amwe abanyarwanda, nzira ikintu cy'amashyari, nawe na wabura kuyivuga. Ariko abanyarwanda muhaguruke mwamagane abo bantu barusahura mu nduru, cyane cyane ko abantu icyo bagamije kirakomeye. Murabizi neza izigereza z'u Rwanda, murabizi neza uko umunyapolitiki yafunzwe bimera. Niba noneho n'imyaka amaze kugeramo, abantu kabahagurutse bakabashaka kongera kumfungisha, kandi ntabwo ibintu byoroshye. Niyo mpamvu nongeye gutakambira abanyarwanda, nibahaguruke bamagane aba ba Ry'Umugabe, nibahaguruke bamagane aba ba Safari.
Ongera urebe neza ibyuma byawe, ongera urebe neza ibyuma byawe uko bimeze, uko biteye.
Naringeze
warugeze utabanyarwanda nibahaguruke batabare bamagane abo bantu bagenzwa n'inda bakibagirwa ibyangombwa ntibanagire n'ubuntu bwo kumva ubwitange bukomeye na risque umuntu nkawe aba yarafashe haba icyo gihe cyose haba ndetse no muri nayo magingo kuko abo bose bariho baravugira hanze kandi uri aho ngaho ariko ntibibabuze kutagutekereza ndetse no kugerageza gufasha abatumye ugira ingorane kare kose banatumye abanyarwanda benshi mu by'ukuri bahora mu bibazo urugero ruri hafi aho ngaho n'undi muntu muri kumwe aho ngaho witwa Diane Rwigara n'umuryango we bahozwa ku nkeke mu by'ukuri ibintu bitenkeke ubundi abantu bagombye kugira ikintu kitwa empathy kumenya kwishyira mu mwanya w'undi bakavuga bati umuntu uri aho ngaho wababajwe ukomeje kubabazwa tukora iki kugira ngo tumushyigikire aho gushyigikira abishi abakora ibintu mu by'ukuri bya byo kugutoteza kukubuza uburyo waruvuze uti maze no kugira n'imyaka myinshi ku mugani imyinshi warabaye mu Rwanda ufungwa byaranabaye imbere muri bihe bya 1994 wahuye n'ibazo kuba uri umucikacumu yego harimo abadafite uburenganzira bwo kuba bakora abacikacumu uri n'umucikacumu ariko noneho amacumu arakomeje harimo n'ayabagombye wundi mu by'ukuri kugufasha niho warugeze
bwana ngo ngarambe na mwaza
kano ngende shimangire bose abanyarwanda bahuke bumve
nabaza kandi gato metre bwo mu Rwanda atana ukomeye
bumve rwose ko mbatabaje banabarinzi
Sixbert ubanza arashaka gufata ijambo nubwo ntariho atariho yumvikana na Sixbert wari ushatse gufata ijambo
ngira ngo mbaze kantu gatoya mwanyumva neza
ntuvuga neza ndakumva ariko harimo ikintu cy'ikibazo wawe biratitira ari ibi byuma byawe nawe
okay mimi komeje noneho
uyu uravuga neza ubu ngubu uravuga neza komeza
yo icyo nshaka kubaza Maître Bernard Ntaganda mu byerekeranye nabo bo mu mahanga bashaka gushimuta ishyaka mu by'ukuri bikaba binahanishwa ko baba cyangwa se umwe muri bo cyangwa se bombe bafite uko bakorana na leta ya Kigali byaba ari by'uko hari umuntu leta ya FPR inkotanyi n'insubiza imitungo bari baramwace muri gacaca
urakoze Sixbert ibivugwa ni byinshi ariko ikigaragara nuko nk'umuntu Safari Victory atapfuye guhaguruka gusa ngo agiye kwirukana Maître Ntaganda Bernard adafite umuntu umushyigikiye cyane cyane ko ibintu avuga ni ibintu bisa nk'umuntu uhanzweho ni umuntu ubona ko hari ibintu bagiye bamushyira mu mutwe kuko ibyo avuga ni ibintu biva mu mutwe ntabwo ari ibintu biva ku mutima cyane cyane ko agenda yisubiramo cyangwa se agenda ubona ibintu byose agenda abivangavanga akagenda yinyuramo hari ibintu bibi kuvugwa ko nk'uyu cy'umugabe Jean Baptiste ko sinzi nyamwayi mubizi ariko ni umuntu ukurikiranyweho cyangwa se wakurikiranyweho n'inkiko gacaca kubera ibibazo bya jenoside byumvikane ntabwo ndi kumushinja jenoside ashobora kuba atarayikoze ariko ikiriho ni uko gacaca iwabo yamushinjije jenoside ubu ngubu hakaba hari imitungo ye yafatiriwe harimo amazu amakuru dufite rero ni uko afite icyo kiraka cyo gusenya ishyaka PS imberakuri hanyuma ngo azasubizwe iyo mitungo ye umuntu rero kubikora uri kugerageza guhuza ibyo bikorwa birumvikana ni Safari abirimo kubera ko Safari muzi neza ko afite imiryango hano I Kigali sinina muzi ko afite nyina wabo ukorana na nyakubahwa madamu wa Perezida wa Repubulika hakaba n'uyu nguyu witwa Mwizerwa ukorana hafi n'abantu bashinzwe ibi bintu by'ubutasi muri CID nababwira ko uyu Mwizerwa akorana n'umuntu wo muri CID witwa Aphrodise ibyo ni ibimenyetso turabifite uwo Aphrodise twarabisobanuye tubereka n'ukuntu bakorana n'umuntu wanamufashije mu gihe yari mu bukwe agiye kurongora ntabwo FPR yapfa kugufasha gusa iyo gufashije nayo irakubwira ati ndagukorera ibi ngibi nawe urankorera ibi ngibi ayo ni amakuru dufite kandi ayo makuru ni yahushe n'ibintu biri gukorwa muri shyaka PS imberakwe wasanga ifite ishingiro ayo makuru ni yahuje n'igihe abantu bahagurutse n'imbaraga zose zo guca mu bice ishyaka PS imberakwe zo kwirukana Perezida fondateri ishyaka PS imberakwe wabiha agaciro ndagira ngo nibutse n'abanyarwanda ibihe turimo ubu ngubu ubu ni njyewe wari usigaye ku rubuga rwa politiki mu Rwanda ndavuga hano mu Rwanda imbere ushobora guhangana n'ishyaka rya FPR wagomba kumfasha kandi twari twabitangiye kuko twaraganiraga nta nubwo ari ibanga nta nubwo ufite umususu wo kuyivuga nuriya mukobwa Diane ngira ngo nanayibajijwe impamvu nganira nawe mbasobanura ko nganira na Diane kubera ko turi tubona ibintu kimwe bijyanye na politiki y'u Rwanda aho FPR ikomeje kubuza uburyo abanyarwanda kuba ari bamaze gufunga Diane abantu nabo bagahita bahaguruka urumva ko wabihuza n'ayo makuru wasanga afite ishingiro kuba abarwanashyaka bakuru b'ishyaka rya FDI Inkingi ndashaka kubabwira ko ubu FDI Inkingi bahiciye umutwe kuva kuri vice perezida wayo wa mbere kugeza ku bantu b'abakomiseri b'ishyaka rya FDI Inkingi urumva rero aho ibintu bigeze ni ukuvuga ngo FPR yaramaramaje isigaje kuvuga ati wari usigaye ni Maitre Ntaganda Bernard reka nawe tumukureho hanyuma dukomeze rya jijisha ryacu tuvuge ko PS yamwirukanye hanyuma bakomeze bayoborane nayo nk'uko mukabunane ayoborana na FPR ubwo Mwizerwa nyine akomeze ayobore byitwa ko ari PS iyobora ibyo bintu rero bifite ishingiro ubihuje n'igihe ibikorwa byo gukomeza kumbuza uburyo ubihuje n'uburyo abanyapolitiki basa nkaho FPR yabakuye ku rubuga rwa politiki ibintu wabiha ishingiro ikindi ngira ngo shimangire ntabwo FPR kuba yarafashe nk'umuntu nka Boniface ikamufunga na bagenzi be ntabwo yapfuye kubikora gusa nuko ibonamo ingufu za Boniface ishyaka rya FDI Inkingi ntabwo FPR yahagurutse ngo ifunge Diane nuko izi ingufu za Diane ubu noneho irashaka gusigarana na bamukabunane irashaka gusigarana n'abo bamwizerwa ngo nibo bari gukora politiki ariko se abo bantu ni bantu ki ngira ngo n'abanyarwanda bazajye basobanukirwa kuko nk'umuntu nka Mwizerwa abanyarwanda bashobora kwemera cyangwa bashobora kumva ko ashobora guhaguruka agahangana n'ishyaka nka FPR si ibintu tugomba kwemera kuri politiki no mu buzima busanzwe hari ibintu by'ibanze byangombwa kugira ngo umuntu akore politiki hari ibintu by'ibanze tuma n'umuntu ashobora guhangana na FPR. Bituma na FPR hari abantu itinya. Niyo mpamvu abantu hamwe mwahunze. Ntabwo mwahunze kubera gusa gusa nuko mwamutiye ikibazo FPR. Ntabwo abantu nka ba jenerali Nyamwasa bapfuye guhunga gutya. Ntabwo umuntu nka Shakespeare wahunze gutya gusa. Ntabwo umuntu nka Ndahayo yahunze gutya gusa. N'abandi banyapolitike bagiye bahunga. Ntabwo umuntu nka Dr. Theogene yahunze gutya gusa. Nuko uwo muntu yari afitiye EPR amufitiye ikibazo. Ubu rero irashaka gusigana na ba bandi batayiteye ikibazo. Ni ukuvuga ngo wa muntu bazavuga ati tugahaye 30,000 ceceka. Bazavuga ati tuguhaye inzu turagukodeshereza ceceka. Bazavuga ati ariko se wowe ibyo uvuga ni ibiki? Cyane cyane umuntu afite n'ibitekerezo bihamye ashobora guhangana na EPR uwo ntacyo ayitwaye. Ntabwo bashaka wa muntu umaze kugira amaboko. Nababwira urwego nari maze kugeraho muri politiki ngira ngo ni ikibazo ishyaka rya FPR. Niba se umuntu amaze imyaka 26 ndagira ngo abanyarwanda nimenye maze imyaka 26 nkora politiki, maze imyaka 26 niyubaka, maze imyaka 26 maze kubaka izina ryanjye muri politiki, imyaka yose maze muri politiki maze kugira amaboko. Amaboko nyafite imbere mu gihugu, amaboko nyafite hanze y'igihugu. Iyo umumanze muri ambasade baranyakira. Ndagira ngo mbabwire nigiye fata umwanya aganira n'abantu batandukanye muri za ambasade zitandukanye. Ibyo byose ni ikibazo ku FPR. Ubu se mwizere wavuga ngo uhagarariye ishyaka ibyo bintu kuko azabikora. Ubu ngubu mbabwira ntabwo nakoze politiki kubera ko nari nkennye. Ntabwo nakoze politiki kugira ngo FPR izampembe. Ntabwo nakoze politiki kugira ngo FPR izanyubakire inzu. Ibyo byose nari mbifite kandi ni nabyo bimfasha kuba kugeza n'ubu nkikora politiki. Bwana Ngarambe, urakeka ko iyo nza kuba nashobora gutaha iwanjye mu rugo urakeka ko nari gushobora gukora politiki? Niko byari gushoboka. Ninde se wari kunyemerera gukodesha inzu ye n'amagambo cyangwa se n'uburyo bwiza ukuri FPR? Ndashaka kubibutsa ko Madame Ingabire yagize icyo kibazo umunsi agera mu Rwanda. Yakodesheje inzu ngira ngo nk'amezi abiri Shakespeare arize, nyuma baje kumuturumbura. Hakizimana abona inzu ye akoreramo. Icyo bwanjye ubabwira aho nakodeshaga hose baranyangiraga. Ibyo rero bigaragara ni uko FPR itinya abo bantu bose bafite uburyo butandukanye bwo guhangana nayo. Ni ukuvuga ngo uburyo bushingiye ku bumenyi, uburyo bushingiye ku bunararibonye, ku buryo bushingiye kuba ufite amaboko, no ku buryo bushingiye kuba ufite akayihayo ka politiki. Ndashaka kuvuga ambisiyo politiki. Aba bose bari gufungwa, aba bose bari kubuzwa uburyo ni uko ishyaka rya FPR. Natwe turashobora kuyobora igihugu ngira ngo nibyo Madame Ingabire yazize, ngira ngo nibyo Diane yazize, ngira ngo nibyo nanjye nazize. Uwo mwizerwa se bashaka ko ayoborisha kapisi imbere kuri koko ibyo bintu byose azabikorera Abanyarwanda? Ese afite akayihayo ka politiki ambisiyo yo kuvuga ngo ngiye fite ubwo bushobozi bwose kugira ngo mpangane n'ishyaka rya FPR? Ndagira ngo nongere mbishimangire
arashaka kukunganira Maitre Ntaganda, arashaka kukunganira Sixbert Musangamfura. Sixbert, vuga neza ongera urebe ku byuma byawe.
Ndashakurangiza vuga nti rwose kumva ngo umuntu nka Mwizerwa agiye kuyobora ishyaka peace imbere kwe ni igisebo kishaka ya PS imbera kwe ngira ngo ni igisebo ku bantu bose bamashaka ari muri opposition ndagira ngo icyo kintu ngishimangire nta gushaka PS imbera kuri izemera ko cyayoborwa n'umuntu ufite CV y'umurongo umwe ariko kandi abashaka kubyumva ukundi ndashaka kuvuga abantu y'amashyaka twari dufatanyije irwunge rw'amashyaka atanu rwose niba babyumva gutyo bakumva ko bazicarana n'umuntu mwizerwa akabaha ibitekerezo bye rwose nababwira nti ntibakomeze ntibamwakire ariko bamenye uwo bakwicarana nawe n'indi ese umuntu azazana inyongeragaciro ku bitekerezo
mu yandi magambo Maitre Ntaganda uravuga ko icyahoze ari P5 gisigaye P4 naho kino kivanga mu bibazo bwite bya PS imbere kuri bagashaka gukoramo kudeta mu by'ukuri baca mu bice PS imbere kuri ijambo ryawo
urakoze bwana Ngarambe ntago navuga ngo amashyaka ari mu rwunge cyangwa se ari mu rwunge rw'amashyaka atanu ubu asigaye arane ntago unava na nagashinja ku buryo buziguye ku buryo butaziguye ariko kandi biragaragara ko hari n'ibimenyetso bigaragara ko bamwe mu bayobozi b'ayo mashyaka nimeza ko batatumwe n'inzego z'ayo mashyaka babifitemo uruhare ku buryo butaziguye ndaguha urugero njyewe hari benshi nagiye mpamagara ntibanyitabe bakwanga kunyitaba nkabohereza ubutumwa ntibabusubize ibyo se bishatse kuvuga
uri umukuru wari mwe mu mashyaka agize P5
yes abo ngabo hari abo benshi nagiye mpamagara kuri telefone kuri Skype kuri WhatsApp abo ngabo ntibasubize mura abantu turashaka kuvuga ukuri nimushaka ibimenyetso nzayibaha by'ubutumwa nagiye mbohereza ariko kandi ntabwo ari bose hari abanyeretse ko ari abantu b'abanyapolitiki bakunda igihugu ari abanyapolitiki bakunda igihugu badakunda ubutegetsi wenda nayivuga mu gifaransa hari abanyeretse ko ari des zones d'etat pas des zones de pouvoir nagwa nk'urugero n'umwanya wo kugira ngo mushimire bwana Nayigiziki irindi ryaga ni Nayigiziki
Jerome
bwo yafashe yagize ubutwari turaganira mubwira ibibazo uko biteye kugira ngo rwose n'umwanya wo kumushimira kuvuga rero ko
amasaha ari watujyana hari icyo sikubera ngo
yego
ariko reba ku byuma byawe kuko uravugira kure
niba ubu ndavugira kure
urakunyumva ngaha
wenda kumva neza ariko Sixbert wareba ibyuma neza
ubungubu rwose ndibaza ko mpagaze neza murangiza neza
si cyane urumvikana ariko bitari cyane gerageza niba hari ikindi wakora
harimo amakaraza
nibyo
ubu ntabwo umenyeza neza
oya amakaraza arimo
ngira se ijambo mu kanya gato yerekana isuzume rero ubu se ijambo mu kanya gato mukomeze
reka ukomeje Maitre Ntaganda noneho abari suzuma ibyuma
navuga nti ayo mashyaka twari dufatanyije ntago navuga ngo afite uruhare nk'amashyaka ahubwo ni abantu ku giti cyabo kuko urebye n'ukuntu bakoze iriya tangazo biteye agahinda aho abantu bavuga ngo ishyaka rifite ibibazo batarigeze bayicara ngo tunaganire ngo mbabwire uko ibintu bimeze bigaragara ko rwose hari ahantu bihuse hari ikintu bibaje ati ishyaka pesi imbera kuri ryavuye muri Rwunge ngira ngo nabyo bisobanuke n'abantu babimenye itangazo ryakozwe n'ari amashyaka ane asigaye ntabwo ryirukanaga ishyaka pesi imbera kuri ahubwo bagiraga bati ubwo mu ishyaka pesi imbera kuri harimo ibibazo ubuyobozi bwagombaga kugira muri iyo minsi bubaye buhawe irindi ishyaka icyabaye rero ni uguhagarika ishyaka pesi imbera kuri ku kuyobora ruriya Rwunge rwariya mashyaka ariko nubwo byagenze gutyo twe muri pesi imbera kuri twayibonyemo ikindi twayifashemo ikindi kintu twise ko tutagomba kwiba insina ngufi niyo mpamvu twe twafashe icyemezo cyo kuba duhagaritse gukorana n'ariya mashyaka uko twari atanu ubwo ni ukuvuga ngo asigaye arana twafashe icyemezo tubabwira tuti igihe cyose mutazemera ubuyobozi bw'ishyaka pisi buri i Kigali igihe cyose mutazubaha abayobozi b'ishyaka pisi imbera kuri bari i Kigali n'inzego ziri i Kigali twebwe duhagaritse kuba turi muri Rwunge kw'amashyaka yari atanu ngira ngo nicyo nagusubiza
urakoze cyane Maitre Ntaganda rwose ikiganiro ntabwo turi baje kukirangiza cyose uko twari twagiteganyije kubera ibintu bikomeye wavuze kandi wagomba kubivuga ndumva tuzakora ikindi kiganiro tukaganira ku bibazo muri rusange ibibazo by'abanyarwanda mu bufatanye n'ibibazo by'umwihariko by'abanyapolitike n'amashyaka yabo ya politike mu mifatanye wifitemo experience nini wifitemo inzira ndende rwose urabizi nawe ubwawe wagiye uretse n'ubwo bufatanye bwa P5 hari n'ubundi bufatanye mbere yawe bwabaye ntabwo twari twabiteganyije ku uyu munsi ntabwo turi birangiza tuzabigarukaho tugira ngo natwe ubwacu kuko natwe tufite ibyo twabonye n'ubufatanye twagiye tugira n'inzira ya politiki twanyuzemo bityo rero tuzabwira abanyarwanda ikibazo cy'ubufatanye gihari dore ko abanyarwanda benshi bavuga bati rwose nimufatanye mu gihe ari ikintu gikomeye cyane Sixbury niba ibyuma byawe byatunganye nagira ngo ube wakunganira Maitre Ntaganda kandi tugana umusozo kuko dusigaje iminota mike cyane ijambo ryawe Sixbury ubanza noneho byahumiye ku mirari ubanza n'aya makaraza noneho byavuyemo kutagaragara Maitre Ntaganda wavuga ugana ku musozo
urakoze Bwana Ngarambe koko twagomba kuvuga byinshi ariko umwanya ubaye mutoya ariko ngira ngo hazaba umwanya kugira ngo abantu bongere baganire kuko hari ibyangombwa kandi bikomeye hari ubutumwa bukomeye twagombaga gutanga mu gusoza rero nagira ngo nongere ngaruke nshimangire kuri iki kibazo cy'amacakubiri ari muri PS imbera kuri ngaruka cyane cyane ku magambo ari kuvugwa ko perezida fondateri ishyaka PS imbera kuri ari we ngiwe yirukanywe icya mbere ndayangaruka ku magambo ari kuvugwa n'abantu Safari ikintu avuga cya mbere aravuga ati Maitre Ntaganda Bernard mu kwezi kwa kane umwaka 2016 yatumije inama yo kuhagarika siviri nyamara ya nama abari we ihagarika ngira ngo umuntu wese ushyira mu gaciro ntabwo ibyo bintu bishoboka ninde muntu kuko ushobora gutumiza inama agatumiza kongre iyo kongre yarangiza ikaba ari weyo imwiruka ntabwo bishoboka ibi ngibi bivuga ntazi ibyo avuga izo nama zibiri wanjye mu rugo ni ukuvuga ngo iyo nza kuba afite n'izo mpunge yuko bashobora kunyirukana nashobora no gutumiza inama atumiza abantu b'abatoni banjye ariko siko byagenze ntabwo ari ngombwa ko ntumiza abatoni banjye kuko ibyagomba gukorwa nari nzi neza ko bizakorwa icyo ni icya mbere ibyo byabaye mu kwezi kwa kane umwaka wa 2016 iyo kongere kandi itukaga imirimo yagomba gukora
urakumva
iyo gutora urakumva bayobozi bashya
nabona bazi kutumirira mu gakanda gato metri bunaje n'imbere
hava ku mwanya wo kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ubwo nawe yaragiye afatanyije n'undi witwa César bajya kuri internet barandika ngo baranyirukanye ariko ibyo banshinjaga baba ngo yewe ndirata Maître Ntaganda Bernard atwara umutungo w'ishyaka bakibagiza ko ishyaka se umutungo igihari uvanye ko udafite amazu dukodesha kutagira amatagisi kutagira indege nk'uko abandi bazifite uwo mutungo wari kuva hehe ubwo
ingingo ya ijambo mbere yuko musoza
Maître Ntaganda hari mugenzi wacu Six Bell usaba ijambo wavuga tukumva ni wumvikana neza
murenyumva neza rero
ntabwo bivuga neza biracyarimo ya makaraza na biracyarimo ya makaraza
uko rero ndabona hasigaye amasegonda nka 15
wavuga
ya nagira ngo ndebe ko abo Ntaganda yari yashimye igihe ntabwo mbashima kubera yuko ntabwo bagaragaye bahagurutse ku mugaragaro ngo bavuge bati perezida fondateur OPS imbere kuri dukwiye kumushyigikira nk'umuyobozi w'ishyaka ibyo bavuze rwihishwa umuntu yabifata gure kubera ko ishyaka ryanyuze ahakomeye hariya niho twari dutegereje ko abagabo nk'abo bo muri ayo mashyaka b'abayobozi bari guhaguruka bakavuga bati mugenzi wacu ubimubayeho ararenganye ndetse bakamagana n'iyo mikorere kuba rero banyura hirya bakagira utwo bavuga bati yenda natwe turabyumva ariko ku mugaragaro batinyuka kubivuga njyewe nta butwari mbibonamo nkarangiza rero usaba Maître Ntaganda gukomeza umutsi agakomeza ubutwari akumva ko abantu benshi bazi intambara yarwanye kandi ko bazayimwubahira kugeza ku ndunduro ntazacibwa intege n'inyangabirama cyangwa n'abandi bose bazaza bamurwanya kuko ntibazabura FPR ifite uburyo izakomeza ikore ku buryo ibyo byuruzi ntabwo bizabura nkaba mbashimiye rero bwana Joseph Ngarambe na Bernard Ntaganda nkaba mbashimiye iki kiganiro cyiza murakoze
nanjye ndagushimiye cyane Six Bell ndetse ndatsindagira ndunga mu buryo uvuze kuko ibyabaye nk'abiya byo gukaraba amazi kwa Pilato kwakozwe n'uwo muyobozi wo muri umuyobozi na ku muyobozi witwa umuyobozi wa RNC ari we Jerome nayigize iki binyibutsa jyewe ibyabaye muri RNC ubwayo aho habagira gutya bagatuma umuntu kujya gusa n'utata ndetse n'uwivugisha byiza ariko mu by'ukuri bakora ibindi kuko muri yo ya muri PS imbera kuri nibyo byabaye muri FDU inkingi nibyo byabaye muri RNC gahunda mbisha ya FPRDMI bayifatanyije n'abandi bantu mu by'ukuri bakora nkayo mugenzi wacu Ntaganda shimiye cyane ikiganiro yatugejejeho ukuntu yavuze ibintu uko abyumva nagira ngo rwose tuzashake akandi kanya ko gukomeza kino kiganiro kuko harimo byinshi tutavuze ngo natwe tumubwire experience dufite muri ibi bintu dufite mu ndimi ebyiri z'abanyarwanda indimi ebyiri z'abanyarwanda Sixberry ne nabyo mu byukuri ushatse gukomozaho ariko ntitubiboneye umwanya mugenzi wacu yo ntaganda tubabariye rwose isaha narenze twanarengeje cyane isaha nagira ngo mbashimire mwese twumvise ibibazo bikomeye cyane by'ubufatanye bw'abanyarwanda ubufatanye bw'amashyaka indimi ebyiri z'abanyarwanda imwe mu mpamvu zikomeye zituma mu byukuri ingoma mbisha ya FPR ikomeje urugendo mu gihe yagombye kuba itaranabayeho yagombye cyangwa se kuba yaragize igihe gitoya nshuti za radio ishakwe mwari muriho mukurikiye ikiganiro perezida fondateri wa pesi mbera kuri Maitre Bernard Ntaganda yatugiriye ubuntu bwo kugeza kuri radio yanyu radio ishakwe nagira ngo rero mu izina ryanyu mushimire na bwana Sixberry Musangamfura kuba yakidufashijemo naho ubutaha iki kiganiro tuzakigarukaho cyane cyane ko ari ingingo utabashije gusesengura kuvugana na Maitre Ntaganda ndetse na Sixberry Musangamfura ijoro ryiza aho bwije umunsi mwiza aho bukeye ku isi y'Imana mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixberry Musangamfura umutumirwa mukuru dushimiye cyane nongeye kubisubiramo akaba yari Maitre Ntaganda Bernard umukuru wa pesi mbera kuri akaba ari na perezida fondateri wayo ijoro ryiza rero none Imana umuruti Imana aho bwije abandi rero mwijwe
imyato irwiye maho batinya mugabutiye gurinye mahamaya mera gumye nanzi yitebe nubwari rutimbo sinzaba mubwigurunye uraryana urya bwa gasherubanda uwakabaye umuhanda zimatano uye ni nanzi gitebwe n'ubwari rutimbo sinzara